lehle izulu ikhaya labangcwe lapho lapho lapho
abangcwe
abangcwele
bazopho
Yeah.
땅에
지카야
여여